mine kumizo zirioku
zirioku
eza bantu zikuchule miranga
baka sigino
bantu betu akomere balioku bobali mbyabu kuna bantu tukudaga Songa mbele, hakuna rudi nyuma. Everyone should come to Londe Oyono. We mbaba zitija mami, oime mpiaka. Songa mbele, hakuna rudi nyuma. Atuwa oima kikiki mota manjire. Biona wabitu kozere, tuwa karuruba marani bairuka. Baisa nangawalae, balibarole rakabia na bienge sozavu. Baitaba mwenye mwe swaize, olira kali omuntu wa asi. Baite kena kuyo swaize oima. Chechizira yeza wakati wino bikome. Heri mukalulumba fetu sala omisho ni kufamo nziki za tulondeo. Chicha maminga tujiki. Azina ruanga, umuti mamurunga yenda abantu. Bambi tumu wakaruru. Awa beta oima.
Kicha mami. This time round to
Juwa. This time round no mistakes. Abaloti pepa tikinga. Omu wenka wemba wazi bitres.
Everyone should come to Londeo. You know wemba wazi kicha mami. Oime piapa.
Songa mbele. Hakuna rudi nyuma, everyone should come to Londe Oyono. We mbaba zitija mami, oime mpiaka. Songa mbele, hakuna rudi nyuma.
Chama mibia lubingira, lubingire.
Nikakaire tumwe kwate mparlamentu. Oima bunyora tuteke ya mapu. Bikwendo kwa somere. Big Tracy we mbaba zi. Kani ono malo waitu. Tumwa karuru kaitu. Ni wama njire wizi mubia bantu. Tikinga butikinga bitre.
Shua deal.
Black bear NRM. Tu shining eh. Oima district shining eh. Singamu collaborative leadership. Collaborative leadership. Katumu koma tukikiro mukoraso mukasi. Aba oime kwe kombesa.
Everyone should come to Londe Oyono. We mbaba zitija mami, oime mpiaka.
Songa mbele, hakuna rudi nyuma. Everyone should come to Londe Oyono. We mbaba zitija mami, oime mpiaka. Songa mbele, hakuna rudi nyuma.
Chama chansi ya sasi kutatizo. Bali wanuwe kile na niyo matatizo.